Kekufosala.
More music on northwesternmusic.org.
Ya boy in the building. They call me Brio. Yeah.
King Vire, King Vire. Nakuwana for.
Aiva wana luna upula kuli uya lumela bomba ni mami. Aiva wana luna upula kuli uya lumela bomba ni mami. Kiluna vana baba siyezi.
Kiluna vana baba liteni.
Kiluna vana baba liteni.
Kiluna vana baba siyezi.
Aiva wana luna upula kuli uya lumela bomba ni mami.
Western General Andaji Nikakufana kupili uzuma zume Uvefa prayer and fasting ilicho uitime Uye machechika ufela ni kwa pente Uzwe neke stone uyopunya ni kwa kitwe Uko utwa kina yalite ni ukute Sona kone usinya kia mahala mavote Unosiwe na mungi uko kugolinga Ukaya uona kulikanti mane no igonga Uhanelu na baba lite ni fasting Kilu na vese vazivile kuwosha mapini Nasepa ulilile au nizivile Kulikina ya fumane ya niva king vile Kina nino siko kusina ni mumbile Usani fita vela fo uzive unyandile Mwendi uva tafama yazo kwa kalomo Kulimane wavaziva vena jimi malamo
yes, Kukusina luna fo wava mkivo man Bahana bemu vata fo wava mkivo man Baba nyala kiluna Baba mbaba seski woman 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 Oh yeah, yeah. Yo munde Wali bizola munde Yo munde Wali bezo la monde Aiva wana luna upula kuli uya lumela bomba ni mami Aiva wana luna upula kuli uya lumela bomba ni mami Kiluna vana baba siyezi
Kiluna vana baba liteni
Kiluna vana baba liteni
Kiluna vana baba siyezi
Aiva wana luna upula kuli uya lumela bomba ni mami
Exclusive from northwesternmusic.org.